haters kwenye kona menibana ko. Dakika tisini le kidogo mini ombe po. Kosa langu nini jamani leo, I wanna know. Fungukeni basi upesi upesi msione so. Kwani mimi mhehe so mtoto wa Kariako. Kongea kihehe hadharani sioni so. Ulanzi komoni msabe na gida tangu toto. Ninaishi ntakavyo sivyo hivi wewe utakavyo. Ni ite mnyalo askof au tize. Vyovote vile mimi ni itike. Usini dharau kisa edgy go. Ukadhani ukinipa mic hii nashindwa kuflow. Oh niko fiti na nachana biti. Lakini why unasema nikabidhi kijiti. Kivipi usemi haya yote nikiwepo kijana. Una mapepo tulia hapa ulipo. Nikishika mic una mind. Jinsi navyo ishi kwa fura una mind. Navyo hang town with my baby una mind. Don't try to pretend wewe ni good friend I know. Nikishika mic una mind. Jinsi navyo ishi kwa fura una mind. Navyo hang town with my baby una mind. Don't try to pretend wewe ni good friend I know. Mashindano na vijana kileo. Ni mipango na malengo so kiki hizi za leo. Nashindana na mimi mnyalu wa sinto badilika. Ambaye madingi wengi kita wanamtaka. Hakuna shaka matokeo sio boom shakalaka. Nifike taratibu sio prumba kamaka. Gaz kwa gaz, legas na acha. Waze wa kale wanasema hiyo sadaka. Yani pasa kumomba mola kila mahala kila saa. Kwani hapa mjini mazombi wameja. Hawataki kuona meli yangu ipo baharini pale napo kuwa juu wanataka ni shushi chini. Ati nini? X una mind. Bro una mind. Sis una mind. Hadi kitaa kina mind. Jinsi unonavyo ndivyo nilivyo ni mnyalo kolo. Nasema niogopage ulo ulo. Nikishika mic una mind. Jinsi navyo ishi kwa fura una mind. Navyo hang town with my baby una mind. Don't try to pretend wewe ni good friend I know. Nikishika mic una mind. Jinsi navyo ishi kwa fura una mind. Navyo hang town with my baby una mind. Don't try to pretend wewe ni good friend I know.
Nikishika mic una mind. Jinsi navyo ishi kwa fura una mind. Ninavyo hang town with my baby una mind. Don't try to pretend wewe ni good friend I know.
Nikishika mic una mind.
Jinsi navyo ishi kwa fura una mind. Ninavyo hang town with my baby una mind.
Don't try to pretend wewe ni good friend I know. Mike, you know mind. This is never issue for fura, una mind, never hit.